alright, yes, I got it. Cheddar, come and tell her. Me bimbo flow, ooh wee.
Malou,
call makeup on the beat.
Nine on your pizza, pizza. Nine on your pizza, pizza. Nine on your pizza, pizza. Nine on your pizza. Many hustlers, some wheezy. Trust me, bro. Feeling it to what industry, no coma, ma be sure. Visa majungu na yefunga kwa flow. Kwa jina la easy na nako. Unaitaji shima bro. Unaitaji shima bro. Kwa jina la tena na weusi. Unaitaji shima bro. Unaitaji shima bro. Unaitaji shima bro. Unataka kufaulu ila kujifunza unapeta. Tabidi ubebe degree alafu urudi veta. Mini boss, boss. Atankipanda bass. Dala dala bajaji bode napanda kwa fast. Mini boss, boss. Atankipanda bass. Dala dala bajaji renchi naendesha kwa fast. Nacha Lagos. Kama Mandela case. Terror kama terror. Uwezi kunitress.
Nani uyo pizza hivi. Pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi. Pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi.
Malou, nani uyo pita
yes. Aki vipu na shangama sufuria kwenye kitchen na vupika kama nilisoma food and nutrition. Abidi ushinda yote ndo likuwa school vision. Kila albamu ikitoka mina kula fizia tuition. Ye machozi anantoka na vumkumbuka my mama. Napiga dua natoka na namkumbuka rabana. Umaskini pia kidonda kinachonuka kwa sana. Kosa pesa na umandonga ntakapo itwa na chana. Mitinga yizi niko high juu ya Jordan tuna jump over. Saa zote nkona fly kama grasshopper. Toka majengo sokoni paka Bangkok. Sishange magari ya sanili ya natokea street. Machizo taku kilu kwa natabasamu. Kinzingo sije kun please when it troublesome. Dog greenhouse kusu rangi papo hezi. Bada studio ni kutuwa fanya kazi na bobezi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi.
Squeeze on to sell me a kumbali to mambo. Missing the melegea, Alice Mami Tango. Hey, bana! Icho kidolo amekalia. Size on a nuni kiatu na kukatikia.
Paka watoe mlio.
Hawa sumbuwi. Hawa nijui. Tera. Paka sumbuwi. Na unijui sikujui. Size na cheza cheza na mchaga mjita na mrui. Utakesha kwa waganga bila Mungu wa ukui. Tofauti ya maziwa na tui. Mtanzania alisi na ndui. Mafuta na maji siku zote uachana. Sineombe mimi kama ombe maulana.
Nani uyo pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi, pizza hivi.
Nani uyo
pizza hivi.